muri uyu mwanya ijwi rya Amerika ribagezaho ikiganiro cy'umwihariko w'imikino ya shampiyona ya mbere nyafurika ya basketball, Basketball Africa League ibera mu Rwanda.
Mwiriweho nshuti bakunzi bijwi rya Amerika, ni Edirwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze muri iki kiganiro cyihariye, aho tugiye kubagezaho umukino wa mbere w'irushanwa nyafurika ry'umukino wa basketball. Ni irushanwa ryitwa Basketball Africa League rigiye gutangira mu kanya gatoya i Kigali mu Rwanda. Nibwo bwa mbere irushanwa ribayeho mu mateka y'uyu mukino ku mugabane wa Afurika. Mu kubageza uyu mukino, ndi kumwe na mugenzi wanjye Jean-Claude Munyandinda i Kigali mu Rwanda, muri Kigali Arena ahagiye gutangira mu kanya uyu mukino. Jean-Claude Munyandinda, ikaze kandi wiriwe neza.
Ndagusuhuje cyane Edirwema, urakomeye?
Turakomeye cyane. I Kigali abantu bose ndibaza ko biteze uyu mukino, ibintu byifashe gute? Ndabona amakipe yamaze gusohoka ndetse mu kanya umukino ukabugiye gutangira.
Nibyo koko Edirwema, duzuze cyane abadukurikiye hirya no hino ku isi, tubabwira tuti uko butuzirikana natwe turabazirikana kuri radiyo yanyu 103.3 Radio Mudatenguha ijwi rya Amerika. Nibyo koko irushanwa rya bare riratangiye, yari itegerejwe igihe kirekire cyane, ibyumweru hafi tutabara, twongeyeho n'ikindi cyumweru abakinnyi, abakozi, abantu bose bamaze bitegura hano mu Rwanda. Ni ibirori bidasanzwe, ni ibirori twavuga ko ari ibirori by'imboneka rimwe, cyane cyane ko ari n'iby'amateka. Nibwo bigiye gutangira hano muri Afurika, Basketball Africa League. Kuko rero wari ubitomojeho Edirwema, nibyo koko amakipe agiye gukina uno mukino twakwita umukino w'imbanzakwasa, niko bakunda kubyita mu Kinyarwanda. Amaze kwishyushya rero mu kanya baba rwambikanye, ni ikipe ya Patriot Basketball Club ya hano mu Rwanda n'ikipe ya River Supers yo muri Nigeria. Ibyo bitaho mapu cyangwa se eshofuma birarangiye, ariko ngira ngo mbere y'uko umukino nyirizina utangira, agiye kuba ibyo twakwita nka kwiyereka cyangwa se bya birori bishimisha basketball muri rusange bisusurutsa abayikunda. Hari abakinnyi bageze kuri 12 cyangwa na 3 bagiye kukwereka udukoryo ni kwa kundi igihe kitwa nguti fashe umupira ninaze mu by'agaca, ninaze mu by'atanira. Ibyo bita dance, ibyo bita dance mu rurimi rw'Icyongereza. Ibyo tubanje tugiye kureba mu gihe gitoya mbere y'uko nyine kudanfuwa cyangwa se hip-hop mu Cyongereza y'umukino iba itangiye. Ni ibintu bidasanzwe, navuga ko ari ibirori. Abantu barahari muri Arena Kigali Arena, abantu barahari ntabwo ari bakeya. Bavuga ko rero ibirori nyirizina bigiye gutangira hejuru.
Hanyuma utudukoryo kandi ni ukuvuga ko buri kipe uko ari amakipe 12 yose ahagarariwe n'umukinnyi umwe. Ndabona abo bakinnyi bose bari ku murongo bafashe umupira mu kanya baratwereka utwo dukoryo, Jean-Claude.
Nibyo koko, niyo mpamvu ujya wumva bavuga ko basketball ntabwo ari mu kibuga gusa, ntabwo ari gutsinda ugatahukana intsinzi, hari udukoryo cyangwa ibirori cyangwa udusense tubamo, ari natwo tugiye gutangira. Abadukurikiye rero se cyangwa se abadukurikira jene zigiye zinyuranye za televiziyo barashobora kuyibona, ariko nkatwe intumwa idatenguha ijwi rya Amerika turahabereye. Abakinnyi rero nk'uko hari ibikomojeho 12 bafite imipira mu ntoki, bagiye guhabwa icyo bita sinyari cyangwa se ikimenyetso, bagahita berekana udukoryo bashoboye. Aho rero Edirwema, kugira ngo utari hano hari byinshi wenda atari kwibonera, ariko turahababereye. Nakubwira ko rero ni agatangaza, n'ijambo rimwe nakoresha ko ari agatangaza, navuga ko abari hano barasusurutse, ariko nashidikanya ko n'abandi bantu bari hirya no hino ku isi bakurikiranye bino birori nabo bakurikiranye.
Jean-Claude, icyo twabwira abakurikiye ijwi rya Amerika ni uko ijwi rya Amerika ryabonye uburenganzira bwihariye bwo gukurikirana iyi mikino uko izabiba umunsi ku munsi. Ntabwo ari amateleviziyo cyangwa se ibitangazamakuru byinshi byabonye aya mahirwe.
Ndamo neza ikibazo, ntabwo ndi kumva neza, sinzi niba habayemo akabazo ka tekinike. Ntabwo ndi kumva neza, wazamurizwe
Jean-Claude, uburanyumva neza?
Ndakumva neza, rero wakomeza.
Nari mvuze ngo ijwi rya Amerika ryagize amahirwe yo kuba kimwe mu bitangaza makuru bigiye gukurikirana iyi mikino ku buryo bwihariye cyane. Ni ikintu kidasanzwe kubona duhabwa aya mahirwe n'ishyira hamwe ry'umukino wa basketball NBA ndetse na ball kuba turi muri bake
cyangiye buzamo akabazo numva bitaje kuzamo akabazo bibaje wahinduri icyaro simbi zineza ariko
uranyumva ubu ngubu?
Unakumvise noneho?
Nari ndimo nkubwira ko ijwi rya Amerika dufite amahirwe ko kuba turi kimwe mu binyamakuru bike cyane byemerewe gukurikirana iyi mikino, niyo mpamvu nawe
uhatubereye. Nijyo koko nukuri hari amasezerano twakwita amasezerano ndakuka cyangwa amasezerano y'umwihariko twagiranye rero na bar nibyo abakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi mu ndimi nyinshi dukoresha bagomba gukurikira rino rushanwa. Igikurikiyeho rero nakubwira ni uko hariho presentation cyangwa se kwerekana abakinnyi ku mpande zombi. Turaza kubagarukaho mu kanya kaza kuza ubakeze ku gice cya Patriote berekana abakinnyi 13 baserutse mu kanya turaza kubagarukaho. Urutonde turarufi cyane imbere yacu ndetse n'ikipe ya Rivers Supers nayo 13 bagiye guseruka nabo bari hano imbere yacu. Mu kanya turaza kugenda tubabwira ibintu bya buri wese umwe kuri umwe
Jean-Claude i Kigali nkuko yarabivuze amakipe yombi amaze gusoka. Ikipe ya Rivers Hoopers niyo ya mbere yabanje kwinjira mu kibuga, ndabona yambaye amakabutura y'ubururu ndetse n'imipira y'umweru, mu gihe ikipe ya Patriote y'u Rwanda yambaye imipira y'umukara ndetse n'amakabutura. Ndabona cya gihangange mu mukino
bavuga ko ari imyenda bambara mu kwishyushya, nibyo ni mu kwishyushya. Iriya ni imyenda bambaye bishyushya bitaza no gutungurana, nibamara gukora uturaza utwira two hejuru nujya kureba ugasanga nta cyahindutse cyane ku mabara. Ikipe iri byambara umukara niko dutegereje Benicatiote Basketball Club, hakaba n'ikipe rero ya Hoopers yambaye ubururu hasi hejuru naho ni agaseke gapfundikiye. Iriya turaza kumenya neza ngo barambaye isi se, ariko ni ubururu nyine niyo mabara ayiranga.
Umuyobozi wa BAL ndabona nawe afashe ijambo.
Edi,
uwo ni umuyobozi wa BAL urimo kuvuga ijambo, gerageza ukurikirana ibyo avuga hanyuma muri make ubwire abakurikiye ijwi rya Amerika icyo arimo kuvuga. Ndibaza ko arimo guha ikaze aya makipe ndetse n'abantu barimo gukurikirana uyu mukino wa mbere w'iri rushanwa rya BAL.
Niko bimeze Amadou Galopal ukuriye BAL cyangwa se umuyobozi wayo Basketball Africa League. Ubutumwa ari kugeza kuba ari hano turabukurikira, arimo aragira ati ikaze bashimira u Rwanda rwakiriye iyi gahunda ya BAL, bavuga bati igihugu cyiza kandi irushanwa rikaza bafite icyizere ko bizagera kuri byinshi.
They can fulfill without having to leave Africa.
Uyu ni umuyobozi wa BAL Basketball Africa League urimo kugeza ijambo ku bakurikiye iri rushanwa. Jean-Claude Mukanya nasoza iryo jambo raza kutubwira muri make ibyo yavugaga, ariko ndibaza ko ahanini bigaruka ku byo yakunze kuvuga ko uyu mukino ukwiye kubera urugero abana bakiri bato babyiruka mu rwego rwo kugerageza kuteza imbere no guteza imbere umugabane wa Afurika muri rusange, cyane cyane ko bifuza ko iri rushanwa ryabera umwanya abakiri bato kugira ngo bagira indoto zo kuzakina uyu mukino mu rwego rwo hejuru cyane. Jean Claude, nibaza ko aribyo yibandaho cyane.
Urebye ubutumwa nubwo ngubwo ngira ngo nta nubwo ari umugisha bivuze, yatangiye ni ubutumwa yatangiye gutanga kuko bamaze hafi ibyumweru bibiri bageze mu Rwanda, ibiganiro bagiye bagirana n'itangazamakuru cyangwa se mu butumwa bagiye batanga baravuga bati ubashimira Rwanda bakiriye irushanwa rya mbere Président inaugural ya BAS, dushimira Afurika kubera impano ifite, dushimire NBA, dushimire n'itangazamakuru nk'uko wari ubazi kuri Kumbuza mu kanya birimo n'ibi bya Amerika, kuko baradufasha kugira ngo natwe dufashe urubyiruko gutera imbere. Ibintu rero byo gushima ni ubutumwa bwiza atanze. Ubwo rero twabwira ko yadukobye twari dutegereje yeguba mu kanya katari butinde cyane, kugira ngo ukurikirike Rwema b'abakinnyi bavugaga bahagaze mu kibuga mo hagati agiye kwerekana ibyo bashoboye.
Nibyo turabibona ku ruhande rwe ahagaranye hafi ye hari umukinnyi wa Patriote, hanyuma ku rundi ruhande hakaba hari umukinnyi wa Rivers Hoopers, hanyuma hagakurikiraho n'abandi bakinnyi icumi bahagarariye amakipe icumi yandi nayo yitabiriye iri rushanwa rya BAL ribaye bwa mbere ku mugabane wa Afurika. Twari twabivuze mu kanya, amakipe ahagarariwe muri iri rushanwa ni cumi n'abiri, ni amakipe ahagarariye ibihugu cumi na bibiri aribyo u Rwanda, Tunisia, Nigeria, Madagascar, Angola, Cameroon, Morocco, Mali, Misiri, Algeria, Senegal ndetse na Mozambique. Mukanya rero batangiye kutwereka ubwo bukoryo, ndabona abakinnyi barimo kwambara udupfukamunwa nk'ikimenyetso cy'uko bagomba kwirinda virusi ya corona, nubwo bari mu mukino kandi ni umukino uhuza abantu ku buryo bashobora kwanduzanya, ariko nizera ko Jean Claude hakozwe ibishoboka byose kugira ngo yaba abakinnyi cyangwa se abazakurikirana uyu mukino bashobore kwirinda icyo cyorezo nubwo isi iki kirimo.
Nibyo koko Edi, ibyo byose byarateguwe, ibyo byose biri ku murongo, ibyo byose ukurikije imbaraga zashyizwemo mu kwirinda virusi ya corona, urasanga ko bitanga icyizere, biragaragara ko bitanga icyizere cy'uko wenda amahirwe cyangwa se ibyago byo kwandura byaba biteya. Aha rero nicyo umuntu yavuga, bavuga ko nk'ubu ngubu icyo nakubwira Edi Rwema, umuntu wese uri muri babo cyangwa se muri kampu aho abantu ufite role yose cyangwa se ufite ikintu ashinzwe muri irushanwa agomba kwipimisha corona virus buri munsi. Ko nta bwenda afite abantu barenga magana abiri, abantu barenga magana abiri bipimisha buri munsi ibintu bidasanzwe.
Jean Claude, bya bindi bita tip off ndibaza ko bimaze kuba hagati y'abakinnyi babiri wa Hoopers ndetse na Patriote, umukino ukaba utangizwe ku mugaragaro na perezida wa Basketball Africa League, ndetse abayobozi cyangwa se abaza kuyobora uyu mukino wabo bita abasifuzi nabo ndabona bamaze kwambura imyenda, bakaba bambaye berekanye imyenda bambaye. Umunota uwo ari wo wose uyu mukino uraba utangiye. Jean Claude,
nibyo koko biranagaragara ko umutoza wa Patriots ni Alan Major, abarimu bicaye kuri batanu yicaranye na batanu bagiye gutangira. Bigaragara ko muri abo bagiye gutangira hari nimero gatanu niwitwa Cedar Sagamba, uyu ni Menel Doje, akaba yambaye nimero gatanu, ndetse kandi nimero cumi na kane nawe ni Bush wa Mukota wa undi bita Tom Ulikizigenza w'umunyakenya, uwe n'umweriye umusore wa hambavu wa metero ebyiri na santimetero cumi n'imwe, akagira ibiro ijana na bitanu by'uburemere, umusore w'imyaka makumyabiri n'irindwi. Ngira ngo ejo bamukomojeho usobanura uko ikipe cyangwa kompozisiyo y'u Rwanda ya Patriote imeze. Ni umusore ukomeye cyane wandi bajya gutangira, dufite Gasana Kenneth, bamwita Kenny Gasana, yambara nimero cumi na kabiri, niyo nimero amenyereweho, nawe ni umuntu wo kwitegwa muri uyu mukino. Dufite kandi nimero makumyabiri na kabiri ubona uri ni Gaso, n'izina bamwita ariko ubundi amazina ye ni Kedone Rizeye Ndayisaba, umusore muremure wa metero ebyiri na santimetero eshatu, umusore wazamutse muri IPRC ya Kigali mu ishuri ry'imyuga riri hariya ku Kicukiro, kubonaho no gusuhuza abantu baherereye. Undi nawe wa gatanu twavuga mu bagiye gutangira ku ruhande rw'u Rwanda ni nimero mirongo itatu n'eshatu, ubona uri ni Brandon Fosina, umukinnyi w'umunyamerika metero ebyiri na santimetero umunani, akaba afite ijana na birindwi. awe ni watanu wajie kubanzamo kuruhande Mbubwanda kuruhande kwa Coopers hali nimeno kumia na kabili wani Mitchie Benjamin ni meneri atawa yabe nimeno kumia na kabili mune meselimia na panimetero mirongo chenda numunani nimeno kumia na kabili wana undi ni Salomon Ezra Azebei yungu yu numerie akawa nimeno kumia na kane wana undi ni Kamuhariwe Benjamin Ozo kawa kwa ena umutini wa mbele ndiye gukina mushanwa ya kimeno muri NBA yaje kimya makipe atandukanye harimo Toronto Raptors harimo New Jersey Nets akaba ndetse na Cleveland Cavaliers na makipe ako mukino watanje rero mukino watanje ni 2004 woni Benjamin Uzo niwe nababwiraga meneri wabo kawo hari wakinye muri NBA aheje niro kabiri woni Ronald Alaribo aracyashenga ariko ntabwo ari umukarakete aracya ufite umukinnyi 14 nyine mwana babwiraga Benjamin Uzo uzigicenga arase ariko ashizemo ayandira yinjiye aya manota ya mbere ayinjiye rero ikipe ya River Rapids wa Mikawa ari kubwiraga wakinnyi muri NBA Uzo Benjamin bigaragara ko bitangiye bitoroshye ku ruhande rumwe ariko Kenny Gasana
abiri kuri abiri
nimbiri
uyu mukino ndabona uza kuryoha Jean Claude
mukino uraza kuryoha uko batangiye nyamashaga ku mpande zombi Kenny Gasana nyine we ntabwo ajya atinya kwigaragaza irakomeye amanota ni ya Rivers Rapids
amanota
yakuye na kabiri Pete Benjamin yashyizemo Ipe Rwanda Patriots nayo iragerageza kugira ngo ataza mu kinyuranyo kinini bakiwatambutse kandi kugenda umupira ni bemewe uwo ngo nini 23 Costin Brandon niwe ukoze ikosa rya Marte batitugosore bagiye gukora icyo bita lateral ni ukuvuga guhanira ku ruhande nimero 14 nyine memeri buri niwe uzamuka umupira buri gihe 14 rero nguwo aracyawufite muri Nigeria Hoopers aracyawufite Benjamin Uzo aracyacenga agari inyuma kwa Benjamin kere kure asaka tatu ariko biranze ekiperasyo ku ruhande rw'i Rwanda ara nimero 33 na gatatu wa musore wa Hambavu Kosina ku ruhande rumwe Gaso yakugerageza tatu biranze iyo mvuze Gaso rero ni Dieudonne Bizeye abenshi bamwita Gaso ntabwo tuzi aho iryo zina ryaturutse arafite nimero 14 meneri umupira ugomba kugira kuri meneri buryo kugira ngo bazamuke ubwo ni meneri wa River Super afite umupira ahereje bigenze baracyahanahana ariko uruku atatu ako byoroshye ni amanota arindwi y'ikipe ya
na amanota atatu
y'ikijyanamo
uyu mukinnyi Ikechuku Like Benjamin ni uteye ayo manota atatu bikaba bihaye ikipe ya Rivers Hoopers amanota arindwi kuri abiri y'ikipe ya Patriots yo mu Rwanda
arindwi kuri abiri ndabona ko byoroshye kugeza ubu ngubu ni ugutegereza ariko ntibyoroshye
uyu mukinnyi Brandon Costa araboneka ko ari umukinnyi w'ibigango ufite ingufu kandi muremure cyane agomba kuba apima ibiro byinshi cyane Jean Claude
nibyo koko uyu musore afite ibiro byinshi koko afite metero ebyiri na santimetero umunani nkuko nabivuze akagira ibiro 170 irakomeye Gasana Kenny
arawibye Gasana
bahita bamukundikira yaraje ntajya yiburira niko twavuga uyu musore Gasana Kenny ntajya yiburira ku myaka ye 36 usanga ari nkawe nkingi ya mwamba shobozwa niwe ntabwo ari shobozwa arimo ndamwitiranya n'uwitwa Sedan Kagamba ariyo nyine nababwiye
atatu agiyemo
azamuka muri Rwanda ni 22 Dieudonne atanu kuri arindwi azamutse muri basketball icyo bamwe bayikundira ni uko kumarika cyangwa gutsinda n'ibitsinda hezi buri kanya abantu baba bakoma mu mashyi ni ibintu biba byiza icyo gituma nyine rusanga ari ndiwa
Jean Claude tuvuze kuri stade ubwayo biragaragara ko nta bantu benshi bari mu kibuga ibi nabyo byaba byatewe na ziriya ngamba za corona ndabona Jean Claude yego narivuze ko Ikibuga kigaragara ko nta bantu benshi bitabiriye irushanwa, wenda ndibaza ko bishobora kuba byatewa hanini na za ngamba zo kwirinda icyorezo cya corona.
Nibyo izo ngamba nizo zatumye abantu bigaragara ko atari benshi, nubwo nyine n'abahari twapfa ntabwo twareka kubyishimira, n'abahari nabo ntabwo ari bakeya. Nubwo twavuga ko igice kinini cy'abahari ari abafite bashinzwe cyangwa se hari abafite imirimo imwe n'imwe muri iyi bal, harimo abakinnyi b'amakipe atandukanye, harimo abanyamakuru. Abanyamakuru wenda si benshi cyane, kuko mu gutoranya ibinyamakuru bagiye batoranya iby'ingenzi nicyo umuntu yaba akubwiye, ariko hari abashinzwe umutekano, hari abashinzwe protocol, hari abashinzwe ingendo, ariko hari n'abanyarwanda bashoboye kuza. Nubwo nyine amabwiriza yari akaze, bavuga bati ntawakwinjira atabanje kwipimisha, yerekane ko nta bwanda afite. Ikindi n'igiciro ntabwo cyari kiri hasi ugereranyije n'ibiciro byo kwinjira. Abantu rero bavuga bati ni umukino ku mukino, ni amakuru ku makuru. Nubwo tutashobora kwinjira muri arena nyirizina, ariko hari itangazamakuru, hari ibyo by'Amerika, hari mudatenguha umunota kundi baragenda batugezaho ibintu bimeje. Gusa abantu ntabwo ari benshi, ko ni arena yakira abantu ibihumbi cumi birumvikana, ariko niba hano dushobora kuvuga ko hari abantu igihumbi se cyangwa abantu magana inani magana cyenda, nabyo umuntu yabyisubiraho ibyo.
Ikindi kigaragara ni uko ikipe ya Patriot yo mu Rwanda irimo kugerageza gukina neza muri defense, aho bakomeje gushobora kuzibira iriya kipe ya Rivers Hoopers, ko ni ikipe ikomeye cyane ku mugabane wa Afurika, ifite amateka akomeye cyane. Kuba batarasiga ikipe ya Patriot ku manota menshi cyane, nabyo ni ibintu abantu nibaza ko
aho ngakavuga ko wenda ikipe iri niba katanya dore isigaje iminota itanu yose, bakaba bageze mu manota cumi n'atatu. Ngira ngo buriya mu kinyarwanda baravuga ngo ibijya gushya biracyuha. Ikipe nayibonye ifite abakinnyi bakarabutakana, nabitegereje bakongeramo nimero kimwe mirongo itanu na gatanu umunyamerika Chris Daniel, amazina ye arambuye ni Robert Christopher Daniel. Uyu nguyu arakomeye cyane, ni mu pivo. Uyu nguyu metero ebyiri afite metero ebyiri na santimetero umunani niyo ijana na makumyabiri. Ngira ngo we n'ikimasa birumvikana, we ukuntu kugira ngo kimuzibira aragerageza baragerageza, ariko si ntabwo nzi neza ko iza kubahira, cyane cyane ko amanota arimo aragenda yituma buhoro buhoro cyangwa se bonyiguyi cyangwa donyidonyi nk'uko bakunda kubivuga. Gusa ikipe ya Patriot nayo iracyafite umwanya wo kuba yakwisubiraho. Binjije rero umukinnyi akaba n'umuhanzi wo naho ni Jay Cole, nimero cumi na gatanu, amanota rero
umunani kuri cumi n'atatu.
Bigaragare ko bashobora ikipe nayo ishobora kuzamuka, nta gucika intege hakiri kare. Nimero kabiri Ronald Alaribo ugerageza atatu ariko biranze, ariko n'ubu Rivers ni ikintu ufite. Nimero makumyabiri na kane ni Sullivan wa munyamerika natubwiraga yarereje bashatse kohereza mugenzi we Benjamin Buzo, ariko bati habayeho ikosa rye guhamwa na Patio. Arije Kasitwari umukinnyi nawe wazamutse mu kipe ya HRC Kigali, Ibrahim Intwari yambaye nimero makumyabiri na gatatu, akaba asimbuye mugenzi we bazamukanye nawe barazamukanye muri HRC Kigali. Ni abasore bazamukiye umutoza Buhake rero nawe tunamushimire, ni umutoza wajya azamura abana. Tamoro rero Edi Tamoro ni ukuvuga agahwemo mu Kinyarwanda kuruhuka kugira ngo bagirwe inama n'abatoza babo. Amanota cumi n'atatu ku munani.
Amanota cumi n'atatu ku munani, cumi n'atatu y'ikipe ya Rivers Hoopers yo mu gihugu cya Nigeria, bakaba bagiye muri Tamor kugira ngo umusifuzi agerageze, nako umutoza agerageze andi mayeri, arebe uburyo ni ikipe ye yakongera amanota cyangwa se yashobora guhangana n'iyo bahanganye. Uyu aba ariwo mukino wa mbere mu mateka w'iri rushanwa ubaye umukino uhuje ikipe ya Patriots Basketball Club yo mu gihugu cy'u Rwanda. Abakinnyi cumi na batatu bahagarariye ikipe ya Patriots twababwira ko ari Astrid Mugabe, hakaza Sedasenga Sagamba, Gasana Sano, Wilson Shobozwa, Kenneth Gasana, Bush wa Mukota, icyamamare J. Cole, Dieudonne Ndizeye, Steven Hagumintwari, Jean Paul Ndori, Prince Ibe, Brandon Costina na Eli Kaze. Hanyuma muri aba bakinyi Jean-Claude nk'umukinyi umuntu yavuga ko ikipe ya Patriot igenderaho cyane wavuga ko ari ntanze.
Urakoze cyane bina kubwira ko umukinyi twakwita kizigenzo cyangwa umukinyi wavuga wese abandi ni nimero 12 ubona ahubwo ni Tony Gasana cyangwa se Tony Gasana uyu nguyu akina inyuma bamwe bakunze kwita Yukilda cyangwa se Mayeri ariko ushobora gutsindira ahantu ariho hose kuko we aba asabwa gutravaya cyangwa se gutreya n'ubu ngubu n'umupira urabona ko arasa nkaho ajuarore ntiyamenyeri kandi atari meneri niyo mukinyi we twavuga ko ikipe igenderaho kandi koko ni mu gihe imisore imyaka 26 ufite metero imwe na santimetero 95 yavutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri bibiri cya Texas muri San Antonio muri San Antonio akaba yaranayize amashuri secondaire ndetse na universite yagiye akina amakipe rero agiye atandukanye harimo ikipe ya Desira yo mu Misiri yakiniye ikipe ya Texas yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akinira ikipe ya Radio mu Rwanda ubu ngubu ari muri Patriot guhera mu mwaka w'2022 n'umukinnyi wo ugenderwaho yagiye akina n'ikipe y'igihugu Amavubi yita Amavubi kuko buri kipe z'igihugu zose ziba zigenda ku mazina amwe iyo twavuga igenderwaho cyane ariko ntabwo twakwibagiza n'abandi bakinnyi mvuge nk'aba ngaba ba Sidadumu Intwari nawe ni umukinnyi umenyereye umukinnyi ukinisha imbaraga umukinnyi ukiri muto umukinnyi ushobora gutravaya umukinnyi ushobora gukina adefanda cyangwa anataka ariko navuga ko nyine Gasana Kenny n'ubu ngubu niwe ufite umupira Gasana Kenny aherutse bigenze kosina bakina bagerageje atatu y'ikipe ya River Zippers bigaragare ko imikino batangiye kuri ryankubye barizamutse nabo nta gutsinda bagerageje atatu Rivers ariko biranze Gasana Kenny Gasana Kenny ni ikipe Gasana Kenny aracyashaka mugenzi we kinijyaga icyenda agerageza gatatu sine kagira kunda biranze yaragerageza gatatu sine yabwira intwari ariko pano irawugarura isiru arenga yasirengerwa imbere cumi na kabiri Ezra Adebeyi ahise asimburwa gusimburwa rwose Adebeyi ndimo ni mbere ikomeye Vincent Mwayu Mwayu Vincent Ayebuchi bakunze kwita Buchi umuntu yarebye izina akumva ngo Buki ashobora gutekereza ko ariwe muri kano karere wenda Buki arawutakaze waba hariyo twavuga arawutakaze gusa ntacyo byinjiye kuko nimero 11 Wilson Sebezwa byose ni umukinnyi nawe arawutakaje ariko amanota atatu amanota atatu yihuse ya Rivers urumva ko birihuta cyane na kugira ko Nsobozwa yinjiye urumva byose ni umukinnyi wa Jean Jacques Ndiko yinjiye nk'umumeneri ikipe ya Patriot y'abameneri bane ari Nsobozwa byose ni umukinnyi ikinagendeye mu by'ukuri niyo mpamvu bahisemo kwivugira bati twivugire Nsobozwa kuko Nsobozwa byose ni umukinnyi birangiza kuri iki kwezi ntabwo kuri ibyo byose ni amahirwe yatsinze ariko rero Nsobozwa yagiyemo asimbura Kagari Kagamba irakomeye irazamutse abiri ya Rivers cumi n'icyenda ya Rivers Hopkins kuri cumi na rimwe ya Patriot nyiranye cy'amanota umunani
ni cumi n'umunani
umupira umeze neza abantu barishimye abanyarwanda bo bategereje ko ikipe izamuka nibura ngo bagendane ariko ntabwo byoroshye rwose
ni cumi n'umunani wari uvuze cumi n'icyenda ariko ni cumi n'umunani kuri cumi na rimwe ya Patriot
cumi n'umunani ntabiri yegereho ntabwo aratatu bakoze aho ufite Nsobozwa byose ni umukinnyi uruzi izina ni rirerire adahenze kugira nuko nyine umumenera akenshi akinira umupira n'izina tukaba turangije aracyafite Nsobozwa Nsobozwa byose ni umukinnyi amanota abiri neza cyane ikintu cyawuhariye ni umwana mutoya cyane Nsobozwa byose ni umukinnyi ku myaka 22 umumenera mwiza cyane nababwira ko rero ikipe bazamenera bane bari bagerageje atatu rero 24 Karen Sullivan wo mu ikipe ya Mika Tamoro ntabwo ari Tamoro hagiye kuba ahubwo asimbuwe bene cyangwa bizibita rimwe ramfasoma zihuse yinjiyemo nimero 21 ubona uri ni bishinesi osigo gisayo yinjiyemo akaba yinjiranyemo na mugenzi we nimero 15 Robinson Okwang. Bigaragare ko ikipe ya Hoopers United aracyakenga ushobozwa n'ishobozwa. Amanota yari yoroshye cyane, ariko ntabwo ni mukundiye mirongo itatu na kabiri. We nta wundi ni Chris Ibe, nawe ni umugabo, undi mugabo nawe wahambavu Ibe Rwanda ifite nini munyanije Ibere gihugu bitatu, hari ubwere gihugu by'u Rwanda, Ibere gihugu nanone cya Nigeria, ndetse n'ubwo Bwongereza. Ingengo yo mu kanya nimero 32, uyu nguyu twavugaga abantu batamiye cyangwa se batasumye asumira ijana na kimwe yumve namwe. Abantu bari batangiye kumushyigikanya bavuga bati aze kwiryohereza mu Rwanda, ariko tuko bimeze icyarabuta kandi kabariye ikipe ya Hoopers niyo mirongo itatu na gatatu ni oyito ane amaherezo mugenzi we nimero 10 nimero 20 ya 21 igaragaza gatatu ikosigo gisanye aranze kuri sida hanze gutengurwa gutira ibyo yigise mu by'ukuri ibirori bya basketoro nacyo muri arena rero aho twicaye yaryohewe cyangwa se turanezerewe turi ibintu n'uburyo niko bakunda kuvuga imikino ibura igice gito amasegonda make cyane kugira ngo karita ya mbere ibe yarangira. Amanota rero 17 kuri 18 harabura iminota rimwe. Ibyo ngibyo kuba ryavamo rero ni ibintu bishoboka.
Turimo ndimo ndakumva amanota 17 kuri 18 hasigaye amasegonda atarenze umunani.
Amasegonda 8 amanota atatu ya kure agerageje kure uwitwa Simon Ame, ariko biranga nta mahirwe agize, ariko umupira urengeye ku ruhande gitegurwa n'ikipe ya isizi na mugenzi we wasifuje uyu mukino. Hari ibyo mbona babanje gushyira ku murongo mukuru wayo hagaze gatoya, barimo baratanga amabwiriza nyine. Urumva amabwiriza ni buri munota ni buri kanya, igihe kirimo nabyo birasaba nyine kwitwararika mu mpande zose. Ege amanota 17 patiyo 18 ya Rivers Keepers, umukino ufungura Bar Basketball Africa League, ari nako hirya no hino abakozi b'ibihugu bya Amerika arazamutse ushobozwa umukino ariko kuri barawurambuye nimero 15 Okwang. Imikino Okwang ni Robinson Okwang ni umukinnyi kabiratari umukinnyi w'umugande wavukiye i Nairobi, ariko ufite ubwenegihugu bwa Canada, akinye amakipe agiye anyuranye arimo City Oilers yo mu Uganda, akinye Rosario Ribeira yo muri Mozambique, akinye muri Espanye, akinye ahantu hanyuranye benshi nari muri Canada. Bigaragare ko n'inararibonye yitwa Robinson Okwang, nyiro 95 imyaka mirongo itatu n'ibiri, akagira metero 4
kata ya mbere irarangiye. Amanota 18 y'ikipe ya Rivers Hoopers kuri 17 y'ikipe ya Patriote. Twababwira ko kugeza kuri uyu munota abakinnyi babiri nibo baza ku isonga bamaze kugushyamo amanota menshi. Abo ni Taren Valdi Sullivan wa Hoopers wamaze gutsinda amanota 6, hanyuma ku ruhande rwa Patriots yo mu Rwanda Kenneth Gasana niwe uzi imbere n'amanota 5, agakurikirwa na Brandon Costa n'amanota 3. Jean-Claude gerageza ugume aho waruri niho twakumvaga neza niba urimo gukora mu bumaji yagezu zigabanye kugira ngo tukumve neza telefoni yasaga nkaho tutakumva neza
ngo harimo n'umuntu ukatwa Pastor,
I was going to say that Jean-Claude ntago turimo kukumva neza gerageza wicare neza kugira ngo ijwi ryawe risoke neza twibutsa bakurikiye ijwi rya Amerika
Mugabo rero
Principe
ibintu byagaragaza ko ari ibintu bye bijyanye na gide ari manota abiri rero 21
kunshuro ya mbere kuva uyu mukino watangira nibwo ikipe ya Patriote ije imbere niko bimeze Jean-Claude aho ngaho mu kibuga kugeza kuri uyu munota na manota 21 kuri 18 ya Rivers Hoopers
yageze kuri 18 iraparika niko umuntu yazita kugeza mu Hoopers bavuga ko yariho yakwangiye nisuzere niba iri buzamuke nayo ikageza gukosi ya mbere nk'uko yatangiye nicyo cyiza rero cy'imikino nicyo cyiza cya basketball ndetse n'indi mikino muri rusange haba hari amatsiko yo kuvuga ngo se n'indi zo gutahukana intsinzi ntiyagumye intwari ubu ngubu arije nshobozwa mbere n'ikipe iruhande kwa sedari nsenga yihuta cyane agerageza akatu neza cyane n'ibitambo fatise cyangwa silence nta no kumva umuntu ari kure yamenye n'icyabaye 28 rero edi kuri 18 Patriote yasubiye mu mukino arawufite 24 wisa Taren Silvan muri kwisonga mu manota menshi nk'uko wari urimo ubisobanura mu kanya mu ikipe ya Rivers yayigerageje kure ariko biranze bari bagerageje amanota 3 urabarengana agomba gusimbura arije numero 12 gasana keni ariwa gasana keni ariwa proce arije agiye kuba indi ya plasma tubozwa yakinaga neza n'umumeneri nawe abavuyemo abakinnyi bari kipe igikipe gifite buri wese ashobora kujya mu kibuga y'igihe cyose ebyiri ntabwo ari ukuvuga ngo ibitamara abakinnyi bose bari ku rwego n'uwo ari zamukiye numero 33 Faustina kandi kwa Gedene cyangwa se Gaston abantu atatu Patriote
ikipe ya Patriote biragaragara ko yagarutse ivuye muri kata ya mbere yiyemeje ko igomba gukina neza hanyuma ikaba yakwegukana iyi ntsinzi ya none abantu benshi nago ikipe bayihaga amahirwe ko ishobora gutsinda iyi Rivers Hoopers ya Nigeria nubwo umukino hakirikara ariko irimo iragaragaza ibintu bidasanzwe Jean Claude
Nibyo koko kigeze ubu ngubu nta complexe ikipe ya Patriots ifite irakina yizeye irakina yiyaminiya kandi koko ikayiyaminiye andi manota 20 andi manota 30 yo mukase kipe yazamu kipe yashyushye
ubwo
nkubwira ni nta complexe ikipe ifite kuko n'ubundi abakinnyi bayo n'abakinnyi bakina hanze n'abakinnyi ntaho batakinye ntabwo bari bagomba kugira kuko nubitegereje arabonamo abasore harimo abasore bagiye halo
turakumva Jean Claude ikindi kigaragara nuko muri uyu mukino abasifuzi b'abagabo gusa ariko harimo n'abategarugori barimo gusifura uyu umukino bakaba bagiye gufata akaruhuko gatoya kugira ngo bagaruke kugeza kuri uyu munota ikipe ya Patriots yo mu Rwanda iri imbere n'amanota 30-18 aya manota hafi 12 yose Jean Claude ikipe ya Rivers Hoopers ifite akazi kenshi cyane ko gukora kugira ngo ibe yagabanya uwo mubare w'amanota kugira ngo ibe yagira amahirwe nayo yo gukomeza cyangwa se ikaba yatsinda uyu mukino
biragaragara ko bishoboka birashoboka ariko icyo basabwa nta kindi ni uko umutoza w'ikipe ubona urimi ogo odawuju uyu nguyu ni umutoza wari usanzwe ari umutoza wungirije mu ikipe y'igihugu ya Nigeria uyu rero arasabwa kubasaba kujya presidiyo muri file zabo ni ukuvuga ngo barashaka gutsinda amanota ya kure amanota 3 ariko ugasanga precipitation nicyo kintu kiri kugaragara ku bakinnyi bayo cyane cyane muri iyi minota ubwo bamaze kubona ko ikipe ya Patriots iba ari imbere ikinyuranyo cya 12 nk'uko wari ubigeze akavuga ati uburyo bwiza bwo kugira ngo tugaruke cyangwa se tugaruke cyangwa turekitere ni uko twakira amakota 3 bashaka gutsinda 3 bagakoresha precipitation cyangwa se guhubagurika ugasanga ntagiyemo ahubwo contre-attaque y'ikipe ya Patriots leta ifatiraho bivuze ngo hatabayemo kwitonda ahubwo ikipe ya Patriots cyangwa gushyiramo inyoni 3
hanyuma Jean Claude Bukare twavugaga w'umukinnyi wa mwamba ikipe ya Patriots igenderaho wigeze kuvuga kuri Kenneth Gasana ariko dukurikije amastatistike hano birasa nkaho umukinnyi Bush wa Mukota ni umukinnyi ukomeye cyane niwe mukinnyi kugeza kuri uyu munota umaze gukina iminota myinshi cyane muri uyu mukino mu ikipe ya Patriots aho amaze gukina iminota hafi 8 n'amasegonda 11 no kuvuga ko iyi kipe irimo kumugenderaho cyane kurusha abandi
birumvikana wenda impamvu nagusobanurira ko ari uri kugenderwaho cyane uriya muri basketball hari imyanya abantu baba bagomba gukinaho hari ukina ari umugeneri uriya uzamukana umupira uwa mbere akaba agenda awugabura ahandi akaba uwo wita umweriye nawe ugomba kuba akina azimye imbere cyangwa asimye inyuma akaba abo bita abariyeri ushobora gukina adefande cyangwa atsinda akaba rero uwo bita pivo rero ni wa wundi ugenda acyarakara ugenda asirisimba imbere ya paniye adiveseri kugira ngo agapira kose kabonetse akarangirizemo haba robo ibyo bita ribawundi haba imipira hejuru haba ariya madensi rero niyo biba bireba uwo rero nta kundi agomba gukina imikino myinshi kuko nyine urebye no ku rutonde rw'abakinnyi n'abategura ikipe zigiye zifite usanga abapivo ari bakeya cyane cyane ko akazi abagomba kubakora wenyine niyo mpamvu uzasanga ari bakeya cyane bashobora kuba bari hajya metero ebyiri uwo rero niyo mpamvu nyine usanga Bush Tom wa Mukota ariwe wakinnye iminota myinshi kuko nyine ni umwe ni umupivo ari umupivo rero akenshi umunyeganyiza ntabwo byapfa koroha cyane cyane ko abandi bapivo dufite mu ikipe ya Patriots harimo nka Jean Paul Ndori nawe ni umukinnyi mwiza ariko ntabwo aragera ku rwego mpuzamahanga undi mupivo uhari rero ni uriya Chris Ibe nawe ni umukinnyi ukomeye ariko atari ku rwego rwa Bush wa Mukota amukota agiye akina mu makipe akomeye wagiye akina mu ikipe Fayec yo muri Chypre yayikinnyemo muri 2016 niho yari ari muri 2018 ajya gukina ikipe ya Fes yo muri Maroc ikipe ya US Monastir yo muri Tunisia ikipe imwe mwitira rimwe n'u Rwanda nayo yarayikinnye ku buryo niba ajya no guhura azaba ari umuntu yizi ntabwo bizaba ari ubwa mbere bahuye yayikinnye rero imyaka ibiri kuva 2019 kugeza muri 2020 rero wavugaga Tom Bush wa Mukota umusore kabuhariwe mbere yo kuza muri Patriots rero akaba arakina ikipe ya Jeunesse Sportive Kayiroa nayo niyo muri Tunisia ivuze ngo imbwa zawe ari ambasaderi ikomeye cyane n'ikijya guhura ambasaderi ariko mu rwego ni positive ntabwo ari wa ambasaderi wawe ntizatanga amanota ahubwo ni ambasaderi kubera ko azaba azi neza ikipe ya yes morasi ivuze ngo ikipe ya patriote iracyafite amahirwe menshi cyane cyane kuri abo bakinnyi bagiye bakina hanze bagiye bazenguruka ibihugu bikomeye muri basketball ejo
hanyuma Jean Claude ikindi muntu yakwibaza nkurikiza aya mastatistike ikipe ya Rivers Hoopers irimo irakinisha abakinnyi batatu abo navuga nka Benjamin Chuku, Taren Valdi, Sullivan na Robert Christopher uko ari batatu bose bamaze gukina iminota hafi icumi ku ruhande rw'umutoza ukusukunaneza abakinnyi cyane cyane ko ikipe ya Patriots isa nkaho irimo wenda kugendera ku buruhe bwabo bakinnyi kuko barimo gukinishwa iminota menshi cyane dore ko ntabwo barimo gusimburwa cyane
gatekereza ko wenda icyo yagendeyeho ashobora ko yagendeye ku mazina cyane ko yavuze ati urabona uriya mugeneri wabo uzo Benjamin kubera ko twakomeje tubikomozaho tunagitangira uyu mukino tuvuga ko ari wo mukinnyi wenyine urimo mu rushanwa rya bari wakinnye mu cyiciro cyo hejuru cyangwa se icyiciro cya mbere cya NBA ashobora kuvuga ati nta kumushyira hanze ndamushyiramo igihe cyose gishoboka ku buryo wenda aricyo namwizeraho nk'insinzi uyu mukino nawe Taren Sullivan nawe ni umunyamerika nawe umweriye avuga ati nawe wenda niyo neza w'amakiriro we rero ashobora kuba yagendeye ku mazina akavuga ati reka kumwitemo bose ba ike Petiku Benjamin kugira ngo niba yinjiyeho amakiriro cyangwa ibyo kutizera abandi bakinnyi nk'uko ubona bitandukanye ikipe ya Patriots Patriots irimo irakora rotation ifatika usibye n'uriya mukinnyi wari umukomozaho Kostina ntabwo ari Kostina ni Busha Mukosa uriya munyakenya ibi rero bigaragare ko ereri cyangwa se kudashishoza biri kugaragara kuri uyu mukozi cyangwa se uyu mutoza ogo odawudu yuko ari kugendera ku bakinnyi bamwe kandi burya hariho n'uburuhe amanota atatu n'ikipe ya amanota abiri n'ikipe ya Rivers reba reba igihe twatangiye kano gace akaba ari bo babonye amanota urumva ko ni ibintu bikomeye cyane ikipe isa nkaho iri kuruka mu by'ukuri na n'ubu ikipe ya Patriots arawufite mirongo itatu na gatatu kosina umusore wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika arimo arakenga anyuze umupira mu maguru anyageza atatu ari mu gihe atatu kosina atatu Patriots Bradon Kosina umusore wa Hambavu niyo ijana na birindwi ku myaka mirongo itatu n'itatu twavuga iki impungenge zirimo ziragenda zishyira ku bantu bavugaga bakinnyi Patriots nibyo koko yaravuze ariko se abantu yavuze aba bantu batuzaniye abantu bazaturenza iyi mpamba izaturenza kuri yezi impamba rero irimo irarenza Patriots kuko abakinnyi basabye bose barakomeye uriya muraperi cyangwa se uriya muhanzi kabuhariwe Jekol yabonye ko yinjiyemo akagira ibyo akorana n'uyinjiyemo akaba asimbuye Edan Kagamba bigaragara ko narore zanyibutse noneho biragaragara ko noneho Kenny Gasana niwe uri gukora ari kumena niwe w'umumeneri twavuga abari muhinduye rose arimo arakora nk'ari umumeneri niwe ufite umupira ashaka kohereza barasa nk'aho babagose ko defanse nayo irimo irakora neza arawufite yaragerageza atatu hano ni mukaramo ndiye kura mukanya kosina ariko biranze ikipe ya Patriots yageza gushimangira isinzi ariko ndetse kiracyahari wenda ashobora guhinduka byinshi isura se mirongo itatu n'atatu Patriots mirongo itatu n'atatu ikipe ya Rivers Hoopers makumyabiri n'ebyiri
umunota wa gatanu hasigaye iminota itanu muri iyi kata ya kabiri kugira ngo tujye mu kiruhuko ikiruhuko cy'igice cya mbere cy'uyu mukino ikipe ya Patriots iracyakomeje kuza imbere n'amanota mirongo itatu n'atatu kuri makumyabiri ya Rivers Hoopers yo mu gihugu cya Nigeria nk'uko mugenzi wanjye Jean Claude Munyandinda yabibabwiraga abantu benshi barasa nk'aho batangiye kugarurira icyizere ikipe ya Patriots kuko benshi bavugaga ko nubwo ari ikipe ikomeye ariko ntabwo bibazaga ko ishobora kwitwara neza imbere y'ikipe nka Rivers Hoopers yo mu gihugu cya Nigeria ifite abakinnyi b'abahanga cyane barimo ndetse n'abakinnye muri NBA hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko kugeza kuri uyu munota ni ikipe irimo kwitwara neza ikaba iri imbere n'amanota 13 yose. Kenneth Gasana yarakoze amakosa aho ngaho Jean Claude ariko yisubiraho.
Bahise bavuga ko nyine ari umupira wa ikipe ya Rivers Defense ikipe ya Gasana. Ishaka byinshi rimwe na rimwe bituma akora amakosa ariko biriya ni ikosa risanzwe, ikosa ritahanirwa mu rwego rw'amarancesa ni ikosa risanzwe. Ahupas ukaje makumyabiri n'imwe Sylvain Kabuhariwe niwe mukinnyi wakuru nk'uko mukanya bigarutseho ejo ni umukinnyi wakunze gukina nyinshi agerageza akasiba ariko wa musore nakubwiraga Uzo Benjamin yakoye nari imyaka itangiye kwigaragaza ntabwo ari imyaka 19 umukinnyi w'amaboko ntabwo yari nyinshi ariko uburyo twamutangariye uburyo itangazamakuru byavuga riti niwe kwitega nimero 14 Benjamin Uzo wakinnye muri NBA agakinira Toronto Raptors agakinira UGC Net agakinira Cleveland Cavaliers niwo kwitega ariko kugeza ubu ngubu nta kidasanzwe
gusa wenda
turakura utozaza ati ese ndamukuramo nshyire monde gusa nyine urufara dufite mugaragaza ko bafite abandi bamenyeri cyangwa se abo bita that point abo rero harimo nk'uwitwa abandi bamenyeri ikipe ifite harimo nk'uwitwa Victor James Ibo afite undi witwa Simon Olito Ane abo rero ntabwo ari kubakoresha cyane bigeze gushyiramo undi nguyu witwa Simon Oti Ane hanyuma kamwishyu amazemo eka amugarura inyuma ni umumenyeri bigaragara ko yavuze ati reka mugumishemo wenda akabukuru cyangwa se akinararibonye karaza kuzamo ubu rero ni amanota 33 ya Patrick 20 ya Rivers Defense.
Iminota 4 n'amasegonda 59 niyo isigaye kugira ngo ikata ya kabiri irangire hanyuma habeho kujya mu kiruhuko kirekire cy'iminota hafi 15 igice cya mbere. Muri iyo minota 15 rero turaza kugerageza tubashakire na bamwe mu basesenguzi b'imikino kugira ngo batubwire uko uyu mukino bawubonye, cyane ko ikipe ya Patriote irimo kwitwara neza cyane ku kibuga iwabo mu Rwanda. Abenshi bakunze kuvuga ngo ni ikipe yo mu rugo, ese kuba iri mu rugo Jean Claude hari icyo biyongera, cyane ko kuba ikibuga ubwacyo nta bantu benshi barimo, abantu bashobora kuvuga ngo nayo ishobora gufatwa nk'aho ari ikipe yo hanze cyane ko idafite abafana benshi bayiri inyuma muri stade.
Nibyo home advantage cyangwa se amahirwe kuri mu rugo ntabwo yasuzugura ntekereza ko nyine kiri gisirikare ikipe abafana barahari wenda ntabwo ari menshi cyane ariko barahari bavuga bati go ni ukuvuga ngo genda sinika tsinda sasa ikozwe n'umukinnyi 12 wa ajebeyi Ezra Salomon atoni ikosa Patriots igegwanwa nakugaga rero ko iyo home advantage cyangwa se kuba ikipe iri mu rugo ikaba yaje kuzirikana cyane cyane ko ahantu ikipe ya Patriots yari hakiri gukinira iminsi ishize imaze kwatwara ibikombe isinga mukeba wayo cyane cyane Red Basketball Club igaragare ko ni ahantu imenyereye kuba rero umenyereye ikibuga ni ikintu twavuga ko cyagusunika lanse ya mbere lanse ya mbere rero ku ikosa ryari rikozwe nta isanze kiside kinene nyine wa munyenegeriya w'umunyarwanda w'umenyenye ufite imbere igihugu bitatu bigaragare ko rero nta muhirwe agize kwizuba lanse yari ahawe kuri ikosa bari bakorewe amanota aracyari 33 mu gihe habura nyine iminota 4 n'icyo niyo ikibura kugira ngo kasan birangire ya kabiri ari nayo iteza igice cya mbere cy'umukino bigaragare ko kuri ubu umuntu yavuga ko nyine ari amahoro kuri bando asesesiye.
Ikindi twakwibutsa ni uko uyu mukino wasifuwe n'abasifuzi batatu, abo bakaba ari Samir Abakil, hakazamo Marie Leslie Cherubin uyu hanyuma na Aissatou Diagne, bakaba aribo basifuzi batatu barimo gusifura uyu mukino. Diririmbyi kabuhariwe J Cole asubiye mu kibuga Jean Claude kugira ngo abe yakongera ingufu bagenzi be.
Iyo mu kibuga iyo gusa kuko mu kanya gashize kapiteni cyangwa se kizigenza Alcide Mugabe umusore kapiteni w'ikipe nubwo atabanje mu kibuga ariko aho yinjiriyemo urabona ko noneho yatangiye kwerekana ibyo bita mambo yake cyangwa mituzi yake nawe arimo arareba muri kanyo zimwe bantu baje mu kanya azikoze mu buryo bwose bworoshye cyane bitumye patrick nyamuraka mirongo itatu n'atanu kuri makumyabiri
aramupfundikiye. Uyu mukinyi apfundikiye mugenzi we neza cyane, uyu Prince Ibe
nibwo bwiza nibwo buryohe rero bw'ikipe y'umukino wa basketball ariho gupfundikira nk'uko ugira ibyo ugapfundikira agatangara ukakarumya ikinyarwanda baravuga ngo apfundikira agatangara arakarumya. Ibyo rero n'umukinnyi ameze bishimishije mu by'ukuri abantu bari hano, abantu bari kumwenyura bavuga bati nabona patriot biteze, ariko abo bamwenyura nyine ubwo ni abari inyuma ya patriot n'abari inyuma y'u Rwanda, abari inyuma ya Nigeria baravuga bati turabiteka dute nabiteka dute ko tubona dutungirijwe, ariko nyine nta kundi cumi na kane uwo nta wundi ni izo Benjamin Benjamin ugerageze agerageze ariko amanota arabonetse none kosa nizi nini mukipe yagiye kemeza icyo bita avec reka turebe makumyabiri niyo akiriho ngira ngo ariya manota yari atsinze abaye gusagutse, ariko kuko ikosa yari yabaye imbere ahubwo bahisemo kumuha arancesma turebe ko hari ari ikintu kibyaza umusaruro ikosa niwe riteyeho ni nawe ugiye bemeje ko ari ikosa rigiye guhanirwa ku ruhande ngira ngo barimo barajya inama abaho kujya inama nakwakunda abacamanza bagira batya baserikati yo kwiherera ufata umwanzuro niba tugiye gukatira n'umuntu igihano runaka niba agize umwere niba afungwa zeru abarbitre rero nabo bajya inama bemeje iki bemeje ko ikintu ugiye gutererwa ku ruhande ansesi na nyine ubwo barahombyeho muri rivaje ni ibyo bita laterali bahuzo izo benjamin izo benjamin agarutse kwa bibiri makumyabiri na kabiri mugenzi we ise benjamin na benjamin babiri bisiganwa, ariko wamukota kabuhariwe nakubwiraga birakomeye patriot, ariko mupira wari wapfunye ubusa cumi na kane benjamin izo benjamin izo baramukundikiye nk'uko babivugaga bawukurikira ugira kabiri wa musore afite ibigango bigaragara ko akomeyemo koyi imbere hano kuri tapi kugira ngo ari buhande abantu, ariko ahagurutse nk'umusorifishe ntakwita ngo ni umuraperi, ariko niyo ibikurikirana ariko nari inzira y'ikurikirana mu gice wa rafu kugira ngo uranawukunda cyane
ndawukunda gusa jean claude komeza
hari ukuntu bigaragara ko yakoze umwitozo uno musore w'ikipe ya bagiye bamukoreye ikosa ribyaye icyo bita rancesma n'ibyo no kuziterera ni kimwe umuhanga mu by'ukuri ni umuhanga muri muzika gusa ni umuhanga no mu bindi birimo na basketo beto bamuhaye rancesma kwatise ni nka yayindi twakwita ngo ni y'amazi mirongo itatu n'atandatu nta kumuzindikanya rero edi araririmba arahanga ararapa, ariko areba no mu ntangara nta kumushidikanyaho n'umukinnyi mwiza kosa riracyari ibyo guhanwa na patriot nyuma yo kubaha rancesma nabo bakomeza nyine basketball nyine baguha baguha rancesma, ariko ugomba no kuguhaza umupira ugiye guterwa na patriot bati ni rivers nimero cumi na kabiri niwo wufite ezra ajebeyi uramusubije agerageza gushaka atatu ajebeyi ariko biranga umupira wigeze ugatangara arawufite kapiteni aritide mugabe aritide kwa prince ariko barawumwatse kosa rikozwe na prince bigaragare ko prince ibe fitinesi yatangiye kwikemanga cyangwa se wenda ikibazo gihari ibiro bye ntabwo ari bikeya nk'uko nabigize ibiro ijana na cumi urumva arimo gufata jean claude munyandinda ibiro bye mirongo irindwi kongeraho akandi gasuka kibiro mirongo itanu bigaragare ko byumvikana fitinesi wakuba atari ijana ku ijana ahitamo gukora ikosa riri hamwe na rancesma yuzuyemo neza ite benjamin urimo wa benjamin benshi hano mu ikipe ya makumyabiri na gatatu yari basketball mirongo itatu n'atandatu ikipe ya basketball ikirango cya cumi n'atatu kikira nyezi ndabona yabari impamvu nziza ya Patrick yerekeje ku nsinzi.
J. Cole na Aristide bakaba basohotse bakaba basimbuwe na bagenzi babo kugira ngo bongere ingufu iyi kipe kugira ngo igumane cyangwa se ikomeze kuyobora uyu mukino. Gusa ikintu gitangaje cyane Jean Claude ni ukuntu muri iyi kata ya kabiri iyi kipe ya Rivers Hoopers imaze gutsinda amanota atanu yonyine.
Nta manota atanu yonyine, nigeze kuvuga ngo bageze ahantu baratsinda.